When I gotta see your eyes, baby, I feel like flying. I don't wanna see you cry, you know why. You're my angel. When I gotta see your eyes, baby, I feel like flying. I don't wanna see you cry, you know why. You're my angel.
Sisi drama, na kupenda sana. Nipe penzi lako leo, nipe zaidi ya jana. Sitampenda Kayara, woya wala wema. Sikiza nachosema nyuma sitarudi tena. Sweet 16, toka under 18. Penzi lako tam zaidi ya balo singizini. Napambana vikali, napiga dili hatari. Mambo yakiwa mazuri, tunapata tunaenda mbali. You are my baby mama, tunapendana sana. Hata tukigombana isiwe sababu ya kuachana. Mapenzi ya dhati mfano Maria na Nyerere. Salamu za zatu tazipata kwa bwelele. Niko mstari wa mbele na chotaka uonelewe. Wapige kelele, mwisho wapige misele. Long time tunapendana, tabia tunafanana. Hata rafiki zako wanasema tunaendana.
When I gotta see your eyes, baby, I feel like flying. I don't wanna see you cry, you know why. You're my angel. When I gotta see your eyes, baby, I feel like flying. I don't wanna see you cry, you know why. You're my angel.
Una macho mazuri napenda ukinitazama. Hauna taki bure mekwako nimeshazama satizama. Siku haiwezi pita bila wewe. Sipendi ukikunja ndita mabebi namba unelewe.
Nishapitia wengi la kwako nimetulia unanisikia. Ninayosema jana kuingia so vumilia. Matatizo ni sehemu ya dunia tunapitia tunavumilia.
Una niuliza napopatwa na hasira. Unanituliza nami napata taswira. Sihitaji mengi. Pendo lako ndo kilele. Tisama hawapendi kuniona niko nawe.
Wamedata hata fata kata. Wanachotaka ndicho mikwako napata. Haina aibu, haina jibu. Wendo daktari wa mapenzi ma angel nombo ni tibu.
When I gotta see your eyes, baby, I feel like flying. I don't wanna see you cry, you know why. You're my angel. When I gotta see your eyes, baby, I feel like flying. I don't wanna see you cry, you know why. You're my angel. You're my angel.
Yeah. We hold it down now.
You're my angel, baby. You're my angel, baby. You're my angel, baby.